baby.
What's it?
Zombie, yeah. We zombie, we. What a kuroga. Sasaba ya usiku, dona nita nije kwako. Ila siku nzima siku, sijaona simu yako.
Eti nije tuonge, unafaa masiara. Unanyona mikenge, unanyona mimifara.
Sieni wanangu sieni.
Slicer.